on the beat.
Nimeona wengi kwa dunia, ila tatizo moyo wangu haupendi kufakamia. Nimeingia trending kwenye hisia, na kuna majabu tele, kiziwi kajisikia. Hivi ni nani atanitoa? Ana nishakupenda, nishakupenda sina chaguo. Minaweka wanachukua, mali yangu wanakutumia. Minaweka wanachukua, mali yangu wanakutumia. Baby, do you love me? Tell me, do you want me?
Kitafakari lako penzi, niwe,
baby, do you love me? Tell me, do you want me?
Dirty music.